boobs on this beat. La bande chitoni na mafiga. Mami yankuza kana maso bagatonda kukumulisiza muzikiza. Engalo zange wezi kutete zitazinyweza bunyweza. Simanyuli ni pisa kunyigani chankala neno. Boy magico, magico, yebo mkubu nalingani gwanyiza. Niku chigambo cho, chigambo cho. Ewe balala sitaga. Boy you fresh like a fruit, they up in me head. Tosima sumulu la pika mkwano. When you miss me, I'm coming up on my baby. Netoge angamu, natale. De kuchocha chino china Nigeria almost a jaguana mochopa. Boy you fresh like a fruit, they up in me head. Tosima sumulu la pika mkwano. When you miss me, I'm coming up on my baby. Netoge angamu natale. Mami yankuza kana maso bagatonda kukumulisiza muzikiza. Ngibwe sute gumba untade kuchocha chino china Nigeria almost a jaguana mchopa. Boy you fresh like a fruit.